It's the classic. Mas apanhei, eu posso, meu eitadora. Ao vivo, boco, tano no lianha, nhana, cuco, chora. Deixa o ondo que me conome, tu posso, mão na dadango, venha menona. Mrembo na tena, msupo, soco, a mangalifu, mina cuconha, mina cucanha, ue. Utapumchezea dada yangu, utapata tabu. Kwani dada yangu sio changu ni mstarabu. Atapoto kwa chozi shingo yako wala ni yangu. Kwanza kwetu twataka dora, Bugatti Ferrari na sio Corolla. Sona kukanya. Kwa hiyo naomba concentrate. Naomba concentrate shemeji.
Serious, si unaona hata ukiniangalia usoni. I'm very serious, na mapenzi shamwekaga moyoni. Leo akitaka njenje, kesho akitaka rege mie twende. Adeke ajiachie abembe, hapa kapata zali la mtende. We advertise, shopping na mpeleka chague kila size. Mapenzi yako hapa and she realize. She smiles every time now she look amazing. Look at we. Very serious, si unaona hata ukiniangalia usoni. Sometimes naingia jikoni, weekend ye yuko home, minaenda sokoni.
Utapumchezea dada yangu, utapata tabu. Kwani dada yangu